exclusive from Zama.co.
Come on, got Diablo, what Diablo, huh? Devour! Alongside the one I want to combo! Galiso! Ni very, very!
Unita so!
Ati wati uzi wati lagi ni kuinga la cheka mbozi. Ukaenda wazari la masiku atatu no iba laku. Osata ero taimu yako kukondwele sabandako. Ufuniga kusansa muka kuzi sansa musha munga wawina loto. Imako kambozi, unako kagelo kapilo. Osavele maguna wakaso, kalako kalaifi kadazi uwe. Imako kambozi, unako kagelo.
Sambako fresh, pangapo cash. Muuzi lepo kwa ukonda noti vama rush. Ponya ula scratch, baka vuta touch. Changa muka tayapo chipate, ey. The feeling is angry to go down low. Andepo sako dansi ya mungololo. Nga wafula juicy na kwa taye. Hili bukasha napo kwa saa.
Ando jie tumbole,
tukola, tukuma.
Ala life ni we mune,
tukola, sukuma.
Jinja timu kolewe. Wafula juti na kwa tae. Hili bukasha na kukwasa.
Vilaifi kulibe kukweza moso. Live it to the fullest.
Ati wati uzi wati lagi ni kuinga la cheka mbozi. Ukaenda wazari la masiku atatu no iba laku. Osata ero taimu yako kukondwele sabandako. Ufuniga kusansa muka kuzisansa musha munga wawina loto. Imako kambozi, unako kagelo kapilo. Osave
Kulani wadwa, anakazi ya wele.